Ekitongole kikampa Capital City Authority mu bufunze KCC ekitegeezezza nga bwe kisobodde okussa mu nkola ekiragiro ky'okujja abatembeeyi bonna ku nguudo okutebenkeza ekibuga Kampala. Kiriri gavumenti okuwa abatembeeyi kw'ossa abagoba ba takisi ne boda boda abamala gasimba buli abasanze ensalesale wanaku ez'omwezi 19 nga baamuse ekibuga mu bifo byetakkirizibwa okubeeramu. Omwogezi wa Kampala Capital City Authority Daniel Nuwabine ategeezezza nti basanyizaawo n'obuyumba emidaala buwemba obadde mu bifo byetakkirizibwa era nga bino byonna byassiddwa mu bumenyi bw'amateeka n'agamba nti kiba kisisinkana katono okubanga ekibuga kifaana bwe kityo.